wakangera wagala mwe mwe nye nebu mkubo mwenda ye kaza kaza nye kumye hey.
No.